One more time, boy. My Django Soko the music. That I can believe.
I mean.
So talking Laksha. Me damn shit na sneaker when do I could nata. Vye pick wako na situsha waka. Na seti mipango. Tuko bano na mlango. Kukona wewe. So chuchu za kode da chatu kodole. Chuchu za kode da chatu kodole. Chuchu za kode da chatu kodole. Chuchu za kode da chatu kodole.
Mchuchu mama miki dume, nipe kopa ulambe dume. Jinga mimi tume, sina mimi mfumo dume. Mradi mboga uchume, kama drama lete tu. Mama umivu ndogwe tu, kama stress ndoze tu. Daraja mbili snoni, natoka mi Nixoni. Banana A-list for you, na chuchu Ezos for me. Na chuchu mana visha pete, na mshuma unakuwa tete. Na ha, na ha.
We, toto kilaksha. Laksha, me damn shit na sneaker when wa kunata, nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango, tuko bano na mlango. Kukona wewe, zo chuchu za kode da chatu kodole. 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 Kwa motangwe, we, neza kufanya fuma tiri yo wo wo. Subiri kwanza mume siki yo wo wo. Nifute chozi ache kili yo wo wo. Wanga pige chambo sikie mili yo wo wo. Akitaka kush faster, tungiki afsa. Watoto mjini kacha, umeponzwa na lifestyle. Madoni kwanga wana mini vom kwanja na kata. Mwingine wana mtafuto siku moja kumpa kata. Another round, it's a bad tender. Tiku kava ukiwe bartender. Siri zangu mina we, kini kacha ndio bartender. Hey, sina mefali na nahau. Nakata mkwanja usilete the round we. Toto kilaksha, laksha. Medamshi na sneaker mwendo akunata, nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango, tuko bano na mlango. Kukona wewe, zo chuchu za kode da chatu kodole. 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 I said, Prozone, this is too.
I can go to code.